studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, on e jam hannde alalbaare tati lewru janvier hitan 2018, sappo e jeɗɗiyam nde ƴaɓɓorima silimaji capanɗe nayyi e joyyi. Ousmane Niali Bulɗo kabaruji ɗo gagni Kanté to ɓoggi janɗe to. Sakiraɓe, on kumpitata wiide saabi rafi ndenago gonɗo ley sahal e wuddu leydi ndi, humcende hoore neɗɗako ana tiiɗi leydi e nokkuje. Ɗum wonno ko hollita ley windande ucca pawinde dow kabaru neɗɗako ley Mali. Huminiɓe wattu ha walu e yirwere jundide ley baale société civile collectivité. Laamu o ana hani faabade himɓe, yalla ana mbowta waylitagol wattu o, hon hokkude ɗum en golle ko wawi nafude. Minisiri en nomaɓe heyɓe ko kani humcande hoore ana heewi, hono jam ndenagu sariya e yirwere, hono ɗum e nandore muɗum. Ɗum wonno ko hoorejo minisiri en keso holliti wiide ka hirduɓe laamu yogaɓe kolliti wiide koolaki, yalla ɓe nomaɓe ana mbawi humcande hoore ko domira ɗum. Yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hande. Bisimilla moɗon heɗɗade studio Tamani. Jogade neɗɗako ana heddi sullininde saabi rafi ndenago gonɗo ley wuddu e saha leydi ndi. Ɗum hollita ley tongande ucca pawinde dow kabaru neɗɗako ley Mali. Ley mayre hollitama wiyede ley hitande 2018 ko yata himɓe million nayo e ujunaji capanɗe jeeno e joyon kani humcanede hoore kabaru neɗɗako. Tawene ley hitande 2017 himɓe million taton e ujunaji jeɗɗon kano humcanede hoore. Mahamadou Samaseku,
ley tongande nde hollitama wiide nder hitande 2018 hakke noga e ɗiɗo duu temedoro ɓiɓɓe leydi Mali goni keɓaɓe tiɗallaji nguure, tawene yo sappo e jeenayo duu temedoro. Ɗum wonno e ley hitande 2017 ndenno sifa million ji nayi yimɓele ley ɗatollo ɗiɗo ɓol lolirgol phase 2. Yo hono ni kabar muɗum no ɓeydike tiɗude wonande uñaji temeɗe jetɗon yimɓele kasindinimɓe ballaji jawɗi bangal nguure ɓiɓa jallo nder wattu ceeɗum. Hollitama dun e ley ndeɗo tongande wiide ko ɓuri uñaji temeɗe jetɗon sukaɓe ɓe hakkunde duuɓi jeegom e lebbi capanɗe joyyi e jeenayyi, e kañe ko ɓuri uñaji temedoron rewɓe cowiɓe e muyninoɓe matan torraji rafi nguure e ley hitande 2018. E ley hitande 2017 adadu rafi nguure lolirɗo mag wonno hakke sappo e dow temedere. Honon ni e ley hitande 2016 mo wattu yolbere nawde lolirde mas wonno hakke tati dow temedere, tawene mo hitande 2016 wonno hakke ɗiɗi dow temedere. Yo jatteji ɓurɗi kaddi mo fedde OMS yamiri. E dow millioji sappo e jetti yimɓele hakke uñaji capanɗe jeegomo ɓiɓɓe leydi Mali goni egguɓe yaade nokkuji goɗɗi leydi ndi. Ko ɓuri ujunaji capanɗe nayo uñaji ɗiɗon ñoŋutiɓe goni nder leyɗe korodirɗe e meɗen ɗe goni Mortani, Niger e Burkina. Bange goɗɗo ɗum fa hande e ley tongande nde holitama wiide leydi Mali ndi maati sanne kabaru weltere wakkati kasaraji yoro e bonandaji ndiyam. Hakke uñaji capanɗe jeegomo yimɓele goni e ley farati ɗiɗo bonandaji ndiyam. Ndenno région ngaji hono Kidal, Gao, Tumbutu, Motti e Segu matan sanne ɗiɗo gidali e ley hitande 2018.
Saabe ndungu o gasayle nokkuje kewɗe sukaɓe muɓɓe ana gondi e yaade witte witte. Gelle kewɗe keɓa kambu kantiɗo nenno kettal muɓɓe gasay. Saabe ɗum sukaɓe yoroso ana gondi e yaade witte witte. Yoggaɓe leyɗe nokkuje nenno nokkuɗe kan itateɗe gondi e yaade. Keƴaɗo amin gonɗo yoroso Ali Haydara yottake amiri gendi ndi ɗum amiri yoroso noddirteɗo Kalifa Goyta keɗe ko widdo faccitago Mouhamadou Samaseku.
Ces derniers temps l'hivernage ne donna
pas. Ɗiɗo wattuji ɗi hewti ndungu o fewata ko ɓuuri hewde jamare nde. Ɓuuri fuf sukaɓeɓe joguinoɓe kuyam sanne kertal haɓurimo hewti ɗum kabaru ndungu o wona fi jogala jamare nde e kañe kamɓe ndemoɓeɓe. Ndeno caggal ndemal ɓe fuf e muyan wadde dawol yoppude nokkuji ɗi junggo saraɓe mabɓeɓe. Kamaru jaati ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓele na teke nder guure mawɗe ɗe e kañe nokku office Niger. Hakkunde ɓeɗo yimɓele ardiɓe dawɗeɓe hewti wala koɓe keeɓi e ley dawol mabɓe. Hewɓe maɓe keddiki hen hewɓe ɗum kandi.
E wi société civile nde tongande o ca ana hollita wiide waylitagol wattu o ana waɗa torraji ɗo yimɓe. Walde haɓɓuɓe kumi gomɓe ley société civile kuminiɓe wattu ha walo e yirwere jundinde kolliti wiide laamu o ana hani wallude himɓe, yalla ana mbowta waylitagol wattu o, hokka ɗum e golle ko wawi nafude ɗum en. Ahmed Sekou Diallo woni hoorejo nde walde keɗe ko wi Idrissa Sako do faccitago Ousmane Dikko.
Kana yimɓe pammine no gandorto kutteji waylitagol wakkati yo ɗum woni torra mawka ka. Kana yimɓe mbawa wonde ley waylitagol wakkati o yo ɗum waɗi so dabareji dokkoji keɓal kani daɗɗede rewɓe dokke golleji bawɗi ɓeydande ɗum en keɓal wadde du fa sukaɓe gona nokku goto ndeeƴa golleji tedduɗi kani fa jama o walle ɓeydi hen yoora e kutte toɓoji fu ana ganda ko warata. Yo tampiri mawdi yimɓe gondata ndenno walloɓe en e wonde kana laamu oɗo heɓana non notoro jama o bangal jawdi teddu fana angaruji di
sakirabe ron baaji odi kabaruji fuddo helloji amen page Facebook e compte Twitter isitu tamani da nud noddon du do numeroji idi fando kon ko ni hakkilaji modon chapande jeddi joy chapande jetti enay sappe go chapande jeddi joy chapande jetti enay sappe didi Minisir ennomaabe heebe kabaruji kewdi anandum be hono jam e denago hebirte sariya e yurwere wadirta hono dum e nandore mudon dum wonno ko horejo mabbe kulli horejo mabbe o holliti wiide dum wonno Soumaylou Boubé Maygalli wattumo lomtanno mo hokketeno salli o dun mo lomdo lomtanno Abdoulaye Idrissa Mayga premier ministre kesso o wi ana tewti ennomaabe be fu mona fu wada ko waawi yalla leedi meden di ana yalta leeti dallaaji kedde kanko ministre kesso dun Soumaylou Boubé Mayga ko wi honiraabe amen ortem fecitan Ousmane Dikko
nous allons travailler à
Mengolan le président o dardirini hono kawral yimbe fudu hani latorade li di fay ngotiri riwata li wadde kawral hala etede gol ana goddondiri denno kana kawral beedene dole yongo akilo tawoni papa tonga se njahen yeso gote amem fu yongon jogi fanda dejer e kawral ko kananke leddi daddi dabara golli yi fu men dartan yenginde men daranta du fa leddi heddo le saria bangal lato gol woto di e wattu mudun sabi leedi ndi ana haani heddaade le demokrasi en kaal
de se stabiliser dans la democratie
hirdube lamu yogaabe kolliti wiide ana cikkiti yalla gouvernement o ana way humtiande hore dingal gongal do hore mbe ngal nenno e wi mabbe mojjinde o gouvernement kesso mo ministre en hibbe chapande tato ngoni hen wana dum watta faabe mbaawa daranaade kabaruuji gondi e nenno tabe darno ti dallaaji maledi député Barawali no dirteedo modi ndjay mo parti IRD note ke lande samba dum yakede ko wiido faccitaango Mohamed
ko heddani gouvernement o gollude yo dawrude no denagu hewturte yalla be kaba tabade wattu woteji dimi donti der hitane 2018 di denna suni tawi e jeyda e golleji e gouvernement buri fuf huntande hore tidala fuf mi hore kam yaayi kabaru mudum ko tekete ele o do gouvernement o yoko weltere premier ministre o mata daga fe ele gouvernement keso o sabi hakke chapan tato ministre gonnobe der gouvernement jabbido o ngoni gartirabe ko gouvernement jabbido heba hindade bangal denagu madun bangal kabaru politika ku yo buri fuf kabaru kebe min tay mi tajura fe so do gouvernement o ana wawani kasidina yimbe le dontide
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sakira ben jan le region ngaji medi empuderan le region kawo horeju ho conseil islamique en songo Abdourahman Ibrahim Allamuti e mudon altinere jabbinende o mo won non no mo fondi no yaade kungudo e en songo ana war e kilometre ji noga e tatinden nanon den won ko lita wiide lana mabbe mutile mayo mo wonduno e sakiki makko goto nen holita mo wiide on ka fiwunde hebay dum nen no ko tewta fa tampa cagal mudon won ko tew makko yita le do lana ka mutidon yo ton buram moka si gazu syndica ngaji jeddi gondi syndica ngaji janginobe jeddi jande leeri hakkundere nenno ana gondi e murtere golle balde joyi nenno ko janginobe gondi e wadde nenno be tewtobe kabaruji mabbe yalla ana kumjene hore hollitama wiyede illa kenye cuudi lekkol gondi ton difu an uddi damude nenno mbirfitoto les régions gaw odon no ne cercle en songo dabaji fu hollitama wiyede dakire uddi horsinede le lumote site burkina kobe garance soudude don ko yafe nja cotto burkina ko di ciogu arawa ana waraton kulita wiyede arafu ana hebana sotte ujinaji jeego yaade fa ujinaji sappo e joyi nenno suka holli nenno dum hollitama wiyede edo nafaton suka be ton sanne sabbe sebe cioggi ndakire yaade arafu be bay sogude dum yaado nokku morkoyto le lam burkina nenno don e an songu ana ware e kilometre ji chapande e joyi nenno ndakire fu e bay hebude en temedidi e wi burkina kobe tew arawa e nguru mudum fu ana nafaton sanne nen micitindo sembe kabaruji di sakira be sabira finde nagu gonde le sahal e wudde leedi ndi humtande hore nedda ko anati sanelin en nokkuje dum woni ko holli tale windande o chapa winde do kabaru nedda ko le mali humini be wattu e hawalu e yirwer junine le bala societe civile collective de lamu on hani faabade himbe on e weltagol wattu o hokkude dum en golle ko way nafude dum en ministre en nomabe heebe ko hani kunje ko kan humtininde hore an heewi hono jamde nagu sariya nen dum wonno ko ministre kaso holliti wiide ka hirdube lambe kolliti wiide ana cikkiti yalla lam o aynana be nomabe heebi ana bay humcininde don warde do kaddo de di kabaruji ka kedde hedan no wowirni yowtirnde ana yesu wassalam